Yeah man, they call me DJ Benito, the Kang, Kang boy, the Don Daddy Dono. Na tuko ndani ya SVM TV, tutaka tuanze live mixtape recording. Tuko na DJ Black Spin, the Spin Genius, wabebe sana my DJ.
Hey! Hey! Genge la bundoxi! Fat boy gwash! Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Kanyama odi na pia mayo Wakilalisha makula ni Besi ni bela na ngem ni rom Adi manu kuwa kuje na form Sio mingi kusio kuje na thong Iyo story cha baba Cha mama Zia mangeo so napenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia toi wanapenda
Kalifu oke chumesema ni mbovu
Cha mama
Udhiambu mesema salimia Ruben
DJ Lighter
Hey One time Twende Matoko Daniel Tuko na Big Man Yusufu Ama carpet za nyumbo kipenda Matoko Daniel Hey Tuko na Daudi I enter David Okech One time On the one and twos With the speed gene of DJ Black Spin Unatubeba sana
Minani, kiyalti mindani
Pum pum
Kazimeria tuke jani
Hey
Yeah, ina digeto na mabiste babi Bulos na di area tumepike
Arturo Simbakoko umesema flex Umesema ni fire, ni fire, ni fire
London di peska, you know we born it
Hey
Kole wako na kazbana zima boni
Kingale, ama shashamane
One time
Ama ni majane
Pum 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 Another one Listen Atinini Changanuzwa rego Mesema uko locked in SBM all day man say big up yourself Hey Ama tuza muita MC Kevo Big up Snipers Umesema ni 100% Twende Jabidi Hey Hey my DJ Kula One time Tuko na DJ 6 na the lens Big up yourself Tuko na DJ Rab Mwere ndo mtuwa lights Nice and easy pole pole Una make sure mejiachilia yako yote Listen
Bimbada 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 bimbada
Energy Hey Come on
Bimbada 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 Energy
Twende kanisa Listen
Me pray son sa me ya fe pray son
Kompa
Me son sa me ya fe pray son
Hey
Me no me papa guan busha di utin hey
Come a choir
Me pray son sa me ya fe pray son Pray son sa me ya fe
pray son Una make sure me jiatilia
Me no me papa guan busha di utin
hey Una subua DJ Unafanya DJ changani kiwe Tugonani SVM TV They call me the Ken Ken boy Tugo na DJ Black Spin Tugo na Hype Man MC Abaku Rama Tugo na Regman Kevo Hey Big up all the SBM DJs One time Mado Tugo Kanisa Hey One time Toka 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 teke Hey
Satan
Come a choir Satan Big up yourself Satan Toka live Satan Hey 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 Satan Toka
take it Toka Satan
Listen.
Only one yellow.
One more time.
Only one yellow.
Hey.
I
Kila mtu twende. Sema tupa kutupa.
Tupa kutupa.
Hey.
Minasaka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa.
Tupa kwa pipa uko mbali.
Na kipaji na jomu.
Twende kazi.
Kama nilite guni pato mepika. Kama weni maiguni pato
mepika. Big up sana DJ Masita.
Kama babu mazizi.
One time.
Na kama wezi moni tabili.
Atiriri.
Ikus inatupa. Siyezi fika.
Hey,
shuku mafuta njipige daily. Nikisaka shimo ya kunitola mabedi.
DJ 6 up uko live mazuna make sure metubulika.
Nini mauru bila katapila baby.
Listen.
Cheza na yombulu na cheza videli.
Alamu DJ rap wana make sure metusum.
Indo ufala ilfanya sikio zangi pedi. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha dizina lipuka.
Hey.
Kutamori sash kizi nae.
Wata tuende tuimbia CJ. Wangapi wanajua CJ.
Kusako joa inatisha.
Ukiwa wale ma CJ mkwe na riada.
Ukiwa yule wako mazuna chanisha. Tupa kutupa, tupa kutupa.
Igo menataka wana dance kiluya. Ola mabega tuende pole pole tu.
Oh Suzanne.
Hey.
I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor.
Big up Digital Sounds Entertainment.
Suzanne.
Listen.
I hope you're happy now.
Hey.
See you change your skin color. And your hair is longer now.
Nakuona.
Ambo kando ya Jean-Zelize. Ukipesa na kamini. Yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you belong. Silicone on your palm. Shaking what your doctor gave ya. Clean your worst behavior. None of my business. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. If you got to hear this song, somebody loves you. Susana Vanessa. Hello, hello, hello. Hello, hello.
Mchanganuzi wa reggae MC Kevo. Big up yourself. Back in the deep days. Hey. Throwback, throwback, throwback. Hivi ndio si ufanya. Prezo jo kali no nini. Bonge la kolabo. One time. Cameraman Jose, where you there? Where you there? Link up, link up. That's VFTV. We live, we live. One time. Carlos Mpenda wote, big up yourself. Karibu ni sahau ku big up. Niko rada. Hey. Murunga mkoordinare. Ama puka. Wamba kora gang, big up yourself. Hey.
Big Jack Kevo.
Una kemeji. Unambia nini mafans? Unambia nini mafans?
Prezo.
Kuna wale maloyal fans, unambia nini?
Okay,
tende,
let's go.
Ati.
Mafans mi na wapenda wo.
Na wapenda wo.
Wote.
Ma haters kama mtu pendi.
Ule nisembe.
Meza we mbe, DJ Pula.
Aida Karole. Na wenye wivu wa jinyo.
Hey.
Okay, mafans mi na wapenda wo. Na wapenda wo. Wote. Mafans mi na wapenda wo.
Tena
photography ta science.
DJ Blast, you know the one and twos.
Shukuru walioni.
Spin genius.
Give
them with a baba nani.
Spin a wapa promise to.
I'm gonna take on a baba luna.
It's too cool, so you better act.
Took on a baba nani.
Baba
boy.
Oh, really though. Once again, here we go. Mr. Jackson, knocking, knocking.
Twenty bassi.
Wapa V2 haters. Now
hey.
Mambo. Now wapa V2 don't get what you tell my shawry. Me na count blessings. I'm good, yo. Nampen.
ZJ Mitch.
All
the way from Nairobi. Big up yourself.
Wali yo dani sita make you damn your
death. Do it to a post.
Kama uko down.
Hey.
Sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down, basi sing along. Kama kufloss is wrong, wazee I can't be right.
Twende basi.
My fans me na wapenda.
Hey.
Wapenda wopo.
Wangapi wanajua Pilipili? Daudu ulikuwa umezaliwa.
Meza wembe na
wapenda. Pilipili.
Hey. Na wenye wivu wa jinyonge. My fans me na wapenda.
Yusufu.
Nilikwenda kabu kula hey.
Vijana wa 2000 amwezi elewa hii ni nini. Forgive my manners. One time. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Sewa. Oho. Hey.
Kupapa sepenzi. Cheze dansi baby.
old school jump, old school good jumps. One time. Listen. Baba Luna. Baba Luna mani Baba Boy.
Baby boo ni menuki figa yako. Sasa leo mtaka juwa jina lako. Shiki kono wang pezi tuende kwako.
Hey.
Unipe love na kila kitu
pole, pole.
Yako. Ya baby boo ni menuki
figa yako. Tuna save tuna save energy.
Sasa leo mtaka juwa jina lako.
Hey.
Shiki kono wang pezi tuende kwako. Unipe love na kila kitu yako.
Tesa tesa mama.
Listen. Tuende 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 tuende. Wapi MCC jo? Big up yourself in your kasai. What up in Ethiopia? Hey!
Wale manga,
mamani.
Wale manga, kamanga monsini. Wale manga, kamanga monsini. Mbwana zama
kibisa. Atiriri.
Wale manga, kamanga monsini.
Sema.
Wale manga, kamanga monsini. Wale manga, kamanga monsini. Mbwana zama kibisa.
Ati sema.
Sinolo baya.
Wacha kushanga.
Nachuna haya na yu manga.
Inafona shangilia ushangai.
Shashanga. Nenkona mbuki angu kute kwa mta. Tuteza kila siku vile inafa.
Hey.
Usingizi lisho jala siku saba. Guze tujafu badu na geu sana. Lido life miti ni dawa. Manguko mote
wako na umanga.
Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga.
Kapana tambua takataka.
Wale manga kamanga monsini. Wale manga kamanga monsini. Wale manga kamanga monsini.
Dino chinode big up yourself.
Wale manga kamanga monsini.
Fujong fujolo.
Wale manga kamanga monsini. Mabwana zama bibizaro.
Tanda imekazwa inushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi.
Wale watu wakalongo. Wale watu wakalongo ndi yawa. Wale watu wakalongo. Sikia. Sikia. Ati. Ano watu wakalongo. Usipwagia mashini maji. Hey.
Wale manga kamanga monsini. Wale manga kamanga monsini. Wale manga kamanga monsini. Wana zama bibizaro.
Wacha tuchune.
Wale manga.
Wacha tuchune. Wacha tuchune. DJ Redo. Umesema DJ 6 tunachuna. One time. Friend Sebastian. Big up yourself. Inachuna.
Tukwenye chuma inachuna.
Wacha tuchune. Wacha tuchune one more time. Onto DJ Blacks from the CBG.
On the beat and it's got a paper.
Imepatiwa chura.
Ni atari.
Listen.
Ya nazitoka ordinary.
The speed genius.
Ni atari. Inajua atari yato. Inachuna. Tukwenye chuma inachuna. Inachuna. Inachuna, tukwenye chuma inachuna. Inachuna, sana inachuna.
Kisikia jua kari ojua.
SV Mix the 4.
Kisikia bitia mavo jua
inachuna. We balling, we
bado meno iku funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mprongo emezesha. Usiku changa wese rebeka. Shisha iko changanya keteva. Rondi ya pili nakuja
wakari.
Kunja mpigizani kisawa sawa. Mkumbuche itumani ya power. Lakono nasumbu kwa sana. Nazimo jui kutu inachuna.
Inachuna, tukwenye chuma inachuna. Inachuna, sana inachuna.
Cameraman, make sure uko steady.
Inachuna, tukwenye chuma inachuna.
Wanikia wanasema cameraman anaroroa. Wale wakunyonya. Wale wakunyonya.
Banga, banga, banga.
Ati nini?
G, kiss, ting, jing, big G.
Unanyonya mbaka unasikia kwa bone marrow kusema one time. Ando DJ Blacksmith, the Spin Genius. On the MIC, the Ken Ken Boy. On the camera, DJ Rap. Tugona Bakurama Brown. Tugona DJ 6 na
Diada. Banga, banga, banga. Ari, nyonya.
Walo genge ton.
Jing, jing, big.
Hey.
Ari, nyonya. Nyonya, nyonya, nyonya. Ari, nyonya.
Nime pull up na genge nzima.
Ukichabare moja kijana na utazima. Sikiza beat vile nakata hivi kick. Na ukichoza pia demo koneza mpaza kama nati.
Bogi ya chocolate city big up yourself.
Majitenga kwa nini anaimba na produce.
Si fair.
Buda hii industry ni yangu. Itaka kuhit itabidi ukuche kwangu.
Ama
Ubuka session.
Na usikia mix SVM. Sio ni favor.
Iyo ni fair.
Unajaza. Hey. Ate.
Lani siku na nide ya kuchanjwa. Badala tu unasema tuja.
Ate.
Kuna najua kuchanjwa.
Hey.
Akichambwa shal anama.
Ate.
Rauka juu custom za kachanja. Nikuperi baka kama gira kifao. Upa upa eh. Ai upa upa eh.
Wabebe.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Wafanya nene.
We wainame. Au mange uso simame ama wainame. Kimangoto wala kimangoto
Gade apunta kenda kumora tu tu anze zose doma na gomora Oma kafadi apanda kubora fo Tetema na masinza maoro
hey!
Instagram tu sometimes hey! Sober sometimes mavitu Akisoga bina kiunga ha mavisu Aska waju duda better than you Hey wame pay attention na hata silipi
Ate
Piga ta uba city
Tida
Kula yako yo ni tevisi Mina kwa romantic neza kwa mpi
Long side Bundex gang
Hapa midi oboti sika chok chora sote
Ate
Uptown tena kwado kuma choche Anything anything lolote nilo lote
On the mic Super MC, super hype man MC ya Bakurama What is it?
Orea ay, nisi bakoko Orea ay,
nima kushoto
Orea ay, nikipa koto Orea ay,
pita kushoto
Orea ay, nisi bakoko Nama kwa nyama, sijuhi kama kisa Leta change use, jai tupakia
Ina
kukari, lakini sinabi Napenda punyete, ndio mana sinabi
Anapela
kina, lipota ee aji
Samla
Omulida mwana wanzi bangari Penga jifon, nikupanze, nichome Kipenga jifon, nikupanze
Make you
Leta keroma, sikuje
nikupanze
Kuku sitage, unga ukande Ta unambegu, sikuje
nikupanze Atikai sana, maselekta
Kuma spirit niza sana
Check
Orea ai, ima kushoto
Ate
Orea ai, nikimangoto
Ate Unajaza Unajaza
Nisiba koko Orea ai,
nima Unajaza
Orea ai,
nikimangoto
Orea ai, nikimangoto
Ate
Making money was the plan Amigo get a project gabana Girl I always are you down
For my ladies
Time that you feeling down
For my ladies
Girl make you settle down
This one for you
I say I don't get you down Making money was the plan Making money was the plan
Love you that
Making money was the plan Amigo get a project gabana Girl I always are you down Anytime that you feeling down Mama say girl make you settle down
Hey
Tell her say I don't get you down
Check, check
The smile make you know the frown
Hey
Say no one can pull you down
Come me say
Win, win, win
A T Win, win, win
We go dey Win, win, win
If they don't like not them know
One time
Win, win, win
Win, win, win
Win, win, win
You gotta tell this your baby Tell that baby
Love you my baby
A T I love you, my baby.
Love you, my baby.
Another one. Hey.
I love you, my baby. Love you, my baby.
So good.
I love you, my baby.
Things like every time I wake up.
Now your face I when they see without makeup. Yeah, I beg make me no break up. Cause I know it's time to see you take off. Yeah, I like the way you move. I never see
this song go for the real people. Yeah, come on into real. This a dedication. Good, yeah. Hey,
itty bitty bitty daddy day. Now your love I'm when they feel every day.
Put on, put on. Itty bitty bitty body day. Big up yourself.
I want to touch every day. Yeah. Itty bitty bitty body day. I thank God say you come my way. Itty bitty bitty body day. Now your face I want to see every day. Yeah. Oh, yeah. Oh,
hey.
Real, yeah. Oh baby, I am for real.
Wanna say my Lord David Ito. I'm a come on my push up.
Baby, I am for real. Yeah.
Doggy, I'm a push up. Big up yourself.
For your loving girl, I am.
Doggy, a Jackland.
Yeah. I hope say you know.
Doggy, a chocolate seat.
Oh, my baby, baby, I am for real. Yeah.
The bones of Amere.
I go be hey. Man, now you go be rubbing.
You only pick up here and you talk while you sufu.
We be balling. None of these haters can tell me nothing.
Watch out when the bongo kidogo.
Ask them line up. Hey, them no one make we turn up. Yeah.
Hit the black
sun down to sun up. Them they find ways with them go divide
one
us.
One
time. It be by the
DJ Six. Of Kodong Wapa,
it
is a Sutia Kupiana.
Nobody, I want to touch it. It is a bit of a day. At the time, God say you come my way. It is a bit of a day. Now your face, I want to see every day.
Pole, pole, too.
Oh, baby, I am for real.
See ya. Pole, 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 pole.
Oh, my baby.
Kisha kichwa tu. Hey. My DJ. Wale mapenzi mwachanganya. This is a dedication. Hey.
Naona majabu, kinanisonga kizaza, kila mahesabu ninayopiga yanakata.
Yes man,
si mababu, mizimu yao imechachama.
Ni kama ulirogwa
tawabu. Mola nionyeshe nyota ya ja.
Utafanya nini?
Kulia nimelia.
Utalia.
Kama lisa lasa, nimekosa kipendaro.
Na bado ujakonda.
Nikasubiria
hiyo ni mapenzi
ndakaja kesho nipo dodo sako tengo
tunaimba kama kwaya
mwenye mapenzi atoke
anitete
joto pepe anipepe niwe mtoto tete
another one
anipepe
wacha tudondoshe
shingo wache malafu lafu bye lafu bye. Najua sipo single.
Masauti
single.
Nani yako single hapa?
Una nawe wazira.
Unatuma SMS kwa love.
Well, ukitembea
ni 1 2 1 2 1 2.
Kuna kipindi shaka. Nani paka miki wili wili tukiwa wawili wawili wawili.
Pole pole tu.
Hili chori chori. Navyojua kulisaga bachi. Nani paka miki wili wili tukiwa wawili wawili wawili. Kaonyesha unavyotonosha. Kakuta boki unobambucha. Wamera ukamilike.
Wacha tuwatangazie.
Walikutaka wakakuko.
Wacha tuwatangazie. One more time from the top, my DJ. Hey, listen. Unanipatia power.
Hey, I just
had to give my salute. The way she keep on it just like a other. We
MC Jaffe, big up yourself. Who said that? You better relax and have some fun. One more time from the top, my DJ. Anton DJ Blackspin, the Spin Genius, the Ken Ken Boy.
Hey, 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 hey.
My DJ is talented. Unasikilia tu hapo. You better relax. DJ 6 nimesema sina sweetie. Bakuramu unakunywa maji in the meantime. Utakuwa na tuchachia in the meantime.
Balan DJ make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Lead is part in the place, one have some fun.
MC Buji, I see you big up yourself.
Who said that?
When a legend. Icon kwa Bakurama.
You better feel, you better chill. You keep it real.
Me have to bring it when you ring it. Me have to sing it still you swing it. Me have to bring it, do your thing. If you're ready, find the code, then you have to win it. Nana kill it, girl them feel it. Nice them swing it, all them bring it. Pick up them lady,
I'm ready to go now.
Let's go!
Watch out to cut it in this asa. Una save bundle of my credits. Watch out to cut it. Hey.
DJ Bones Kata, kazi ni kupata tenje.
Mavo on the beat.
Sing along.
Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje.
Hey, hey, hey.
Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje,
kata tenje. Corona.
Kata tenje.
Okay, not here, this sana.
Kata tenje.
Unakata tenje one time.
Na bado tunakemea, had my best. Skiza.
Dukama Yusufu, tenje.
Utajua ndoti yako na kama neno. Sinajua hawa mazuzu hawana lebo. Wakipunga mingi kumina wapuma.
Ukikate na anguka chini.
Mtiko nukunebo. Ukifika kwenye limit ni mabiboku. Ungiza kupa kata kenzi wacha mdomo.
Kisa mbako yako fiti ntakunyandulia. Tumi kirimba chimba baby sita. Napenda light skin kana
Agugu Kenya big up yourself.
Kana lollipop cup kwa wa morango.
Hey.
Uga usibishi demgu wangi toka chuka. Nima kuangi ukutoka paka ngoza. Nima chichi ukukata paka kubaba. Dondoa dondoa izo nyonyo kaza ma.
Listen,
kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje.
Hey, hey, hey,
kata tenje.
Hey, hey,
kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje.
Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Listen,
someone like you before, I never felt something like this before.
It's a new feeling.
Oh yeah, upole.
Tuko kwa mapenzi.
Hey.
One more time. With Ken Ken Boy.
I never met someone like you before. I never felt
DJ Black Spin
like this before.
Unaambia nini watu?
Tena si mwenye hasira.
Hiyo ni mapenzi. go ka feeling, I go ka feeling.
Subira,
come up in.
Mama baby, reply.
Hey,
give my baby some dancing shoes. Mama baby, reply. Playing my favorite tune. Boy, I'm just a radio love. Oh, already your love.
Una dia chilia.
Just a radio love.
Nice and easy.
Already your love.
Another one.
Already your love. Oh, already your love.
Inataka energy, inataka energy. Listen. Hey, come on, energy. Ena. Pull up, my DJ. One more time. Pull up. Tunataka energy, tunataka energy. Nipatie power, my DJ.
Come on, energy. Come on, energy.
Hey, come on, energy. Come on, energy. That's your energy drink.
Kwama, soko la pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili.
Madini the answer boy. Akiwa na home girl Vivian.
Unaniendesha akili. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got true love, see you fake. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki.
Unataka gani baby?
Useme utaki.
Usikatae.
I got true love, see you fake.
Hey.
Kupandisha mori kama sai.
Sai.
Kasa sukari kama chai.
Chai.
Tuka miguri 29.
Sime
chena siku mbimi.
Listen.
Kupandisha mori kama sai.
Sai.
Ongeza sukari kama chai.
Chai.
Tuka miguri 29. Sime chena siku mbimi.
Another one. Wacha tuingie Latino. Hey. Pole pole, nice and easy. Inaitwa Machika. One time. Hey, 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 hey. Ati nini? Kula goma. Kali kata, hey, kali kata.
De la disco pa'l hotel. Mama la que Anabela. Baile todo le hacen coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro.
Es bien DJs.
Me lo gasto, no ahorro.
Una lluvia ni como Gani.
Machica, machica, hey. Machica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás.
Tu patrón y mande con Fisi.
Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más.
Walo a Kizungu, tuende.
Don't drink coffee, I'll take tea, my dear.
Wako wapi wale ma alien?
I like my toast on one side.
Listen, nice and easy.
And you can hear it in my accent when I talk.
Cause I'm a what? I'm an Englishman in New York. One time DJ. Hey. And on DJ Blackfin. The Spin Genius, Baba Boy.
Whoa.
Baba Luna on the camera. Go to Baba Six.
I don't drink coffee, I take tea, my dear.
Hey, nice and easy.
I like my toast done on one side.
Pole pole two, pole pole two.
And you can hear it in my accent when I talk.
Now we're gonna talk
about I'm an Englishman in New York.
Wale wakingereza.
You see me walking down Fifth Avenue.
Carlos Brenda, what you big up yourself?
A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Let's talk about choir.
Whoa,
I'm an alien.
I'm an English alien. I'm an Englishman.
Yeah, man,
whoa, I'm
an alien. Hey,
I'm a legal alien.
What's your 2000 mwezi low in
New York? Whoa.
Before Rona,
Englishman in New York.
What's up, Ricky Dancehall? 28. Jump.
Englishman in New York.
My DJ, take a time. We're not gonna hear some scratching. DJ Blackspin, let's go. Hey. Pole pole two, DJ six, we're in the party, I'm a corner. mikono tu, mikono tu, mikono tu, mikono tu, hey! All the beautiful ladies, what you do? What you do?
Wind your body.
Wind your body. Another one. Come on, come on. Hey.
What this rhythm do to my soul?
Make my mind lose control. Make
stop, yeah.
We are not stopping.
I won't stop.
Live party on your SBM TV. Come on, come
I
on.
Won't stop. I won't stop. Yeah, giving you all I got. I won't stop. I won't stop. Papa, let my wine.
SBM mix. Mix. Today, hey.
Wine and a line,
I'm
a tip, I'm bent over. Couple me bumper. And
jump. Like my DJ.
And hey. Touch your two uncle them. Some girls say they ready, but they too bad for them, girl. Turn up. And touch your two uncle them. When you see them up and you make a new plan for them, girl.
Turn up.
Your body flexible, you know cranky.
Turn up.
You know retarded, you know handy. Turn up. You clean from your hair to your toe. Turn up, turn up, turn up. Tell a girl, make you make your body free. Oh,
jump,
free.
Jump.
Tell your body no seize. Oh,
jump,
seize, oh.
Jump,
sick
jump,
the liquor,
jump,
people.
Jump.
Your wine, every man in the area free love.
Which love?
Your man, you know you wear free love. And any man you give up a figure.
One time.
And to and them, I must
see rap good work.
Foot to foot, them, I must see
real. Matter for your card to be good, but I live for.
Some girl, I love the man, and I see him. I
don't
see him. Any man, I love him, I see him. Big and zeros, and I don't see him.
Another one.
And touch your two uncle them. Some girls say they ready, but they too bad for them, girl. Turn up. And touch your two uncle them. When you see them up, and you make a new plan for them, girl. Turn up. Your body flex to them, you know cranky. Turn up. You know retarded. You know handy. Turn up. You clean from your hair to your
ear. This is one, two, three. Come on.
Come on, bam bam, diggle up your bam bam.
Hey.
When you ready for the cool, cool, dan dan. If you no wrong, bang me day and so long long. Travel for Hong Kong, me bring you like a handband. Pick up your back and make me ride you a sanction. If you hear us, could no leave you abandoned. Think you're wise.
It's been long.
What
a big deal, Chile.
Show them all the
whining
work.
What whining work?
Mash up the place like fighting bird. Whining work.
All what a toddy.
Whining work.
All what a toddy.
Whining work.
One, two, three, let's go.
Tan toddy, big old man, tan toddy.
Bum, bum.
Big man, toddy.
Bum, bum.
Toddy, big old man,
tan toddy. Toddy, get pull
out.
Hey. One time.
Charlie back for the girl I'm getting
it. Could deadly,
angel,
could deadly.
Angel, 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 angel.
Tanto the big old man, tanto the. Tanto the pan big man body. Tanto the big old man, tanto the. You better make sure your pum pum no solid.
Hey, yeah.
Tanto the big old man, tanto the. Hold the back as the same for your love. Tanto the big old man, tanto the. Your breast to pull them stiff. Rub me your body. She said, whoa. When you in there, oh. Wedding ring I get fling where, oh. You should have hear she a sing, sir. She said she love it, in one she love it. Chucky, 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 me a chucky.
One time.
Every time me chucky, her pussy get fatter. Say she have a man, but my cocky atta. Atta me no matter, me no blah, blah, atta. Tama she a tama, she a tama, she a tama. Tama
me a tama, she a tama, she a tama.
Pussy a tama, she a pan for your mama. Chilla ni yo la yam, make me the queen banana. Tanto the big woman,
hey.
Tanto the pan big man, body.
DJ Spinner, what time?
Make sure you come on the sunny. Yeah, time for the big man.
DJ Oredo,
hold the back as the same for your love.
Bakaluno na shirt sana with camera. Atirini
kama kitu ni kali basi ni kali. Kama kitu ni kali basi ni kali. Na hatufanye nini
bado ni kali.
Na hatufanye nini
bado ni kali. Listen,
kitu kiko chini basi kiko chini.
Kama iwezi
kiko chini basi kiko chini.
Kama iwezi
nini bado kiko chini. Na hatu
ufanye nini bado kiko chini. Ni kali nolo jondo mano wezi kata. Hata kama ni Madrid na wanyo
baba. Empire
nasa drive hata bila ngata. Bila nari na makali bado nitawasha.
Oh my lion.
Kibao ni salabala. Ata kushoto mimi bani jitubia. Fresh kani bo bado neza kuva. Neza sing kani hook na bado mirapa. Wanajua mi mkali.
Tangu zamani.
Nimi washika tayari. Nataka mani. Weni nani usikubali. Mani kubai. Na ukiletea za oven.
Nikuambie bye. Gera raia.
Mi mkali. Tangu zamani. Nimi washika tayari. Nataka mani. Weni nani usikubali. Ama nikubai. Na ukiletea za oven. Nikuambie bye.
Kama kitu ni kali. Basi ni kali. Kama kitu ni kali. Basi ni kali. Na hatofanye nini. Bado ni kali. Na hatofanye nini.
The mixtape is on fire. Kama kitu DJ Black no no handuzi. Kama kitu the can't get one MIC. Na DJ Sixth the Light Sky. DJ Rap on camera. Abaku Ram on the playground. MC Kev on the floor. Watch a doozy toke pole 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 pole. Yusuf wanapanguza speaker. Daudi wanapanguza laptop.
Kama ni maya ni maya basi ni blanda.
Raa
kiwa kapiti sana jo kupiga pamba. Na sikelele basi na siku jigamba. Asana
ula mukamba kamba kamba. Hey
akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kunele muka chini na kupanda.
Nataka kila mtu atingike. Kila mtu atingike tuende.
Take it down low. Hey take it down low. Hey mudogo dogo take it down low.
Pole pole tu.
Take it down low.
Cheza kunele muka chini na kupanda.
Mudogo.
Hey mudogo. Hey
mudogo dogo tingika mudogo.
Pole pole. Listen my boy.
Ni nai boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa
sitaki msoto.
Nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani
tuko dogo dogo. Come on.
Take it down uo ushajua what it is. Usijali mami wendio nominee. Nimekafunga nimekapiga loko. Kile kitu mina teni kakis mutu.
Umomoka.
Tenge kaka unapenda kutengeka. Tenge kaka unajua kutengeka.
Tenge
kakila mtu kutengeka. Tenge kafiti sana kutengeka. Take it down uo. Take it down uo.
Come walk us on, come walk us on. Listen, hey, the mix is on fire. One time,
you want this and I got a new Malisa.
New Malisa,
this and I got a new Asim. I'm here Kenya power, stack the steam.
On the toes, one and two. Come here, my DJ. Hey. Peace on the king, big up yourself.
Mino wanzisha na bado mi umalizi. Mino wakisha na bado mi wazimu. Ambia Kenya power, stack steam.
Zedu jio damo, wezi zimu on time.
Nenye damo, siyezi poa. Hizi boots deep sana bana. Hata wale wa shamba wa kushraf, kuna venya wezi mwa. Najipenda sana, siyezi yoa.
Titi ya masita,
kami waka.
Big up on ourselves.
Misi waka.
Mwoyo meita wako.
Lakini bado naitaka. Nikipanda stage, wanaitani. Nikishuka, wanajua ni meimod. Bila suti, niko fish. Mabao nyingi, chili scoreboard. Ubao kibao, unawanda wana chop.
Bro, asimu kumalia. Asimu kumalia. Asimu kumalia. Asimu kumalia. Kami waka sana.
Hey!
Kami waka sana.
We live!
Asimu kumalia. Asimu kumalia. Asimu kumalia.
Atiki chaka, atiki chaka, atiki chaka, atiki chaka, atiki chaka.
Hey! Sailors, kuna vipo zijai. God drop na mafans madem na shada. KLG na DRL matuta.
Chaka
DJ leta wa korake kistim ya.
Ate
Niwe kia mtu na esto nye kawa bamba. KLG wana mweta motanga. Kanita ajawai ya kumangani. Kungi wa
ala good people from home.
Bamba
we say yo.
Ana wanya.
Big up tena sana. Unakumbuka kusanitiza. Kuosha mikono. Alafu tutaendelea mbele.
Mimi wako baby.
Then I say my
baby.
Check. Keep a
school
the
ring.
Hey.
Meeting.
Unaijaza selector. Unaijaza. Ate.
Kota boy.
They call me bad.
Ate.
You didn't make me see.
Adekaburu kwa mandela, rudi kwa bibi kina
DJ Rawa
Amalulu kujane,
biga tena sana
mwanangu gigi simuona aje
ainama,
wale wa kaptebua
ainuka
wana kruweza
ainama,
big up aleke
ainama,
aleke
bebe ainuka,
big up tena sana
ainama.
Niko busy Tanya Shinsky Reka Gelani ya Bodan Muanga Pinky Kinky Na Missy Pendi Pimpi Siringi Na Bato Pesa Mimi
Look about you, don't touch you. Unaza look about you, don't touch you.
My selector.
Look about you, don't touch you.
My dear. My dear.
Look about you, don't touch
you. Zara.
Unaza look about you, don't touch you. Look about you, don't touch you. Look about you, don't touch you. Unaza look
Gang ndani ya nyumba
nimekuwa unga
pika tena sana
unga kama kuku tumefika tu nipepeka wanyumba na kelpo na tebe baadhi mstuni kule
mbata juani kwa maji 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 azikishuka Charlie Charlie
utanio
taki ugele hapa na mwana mistaki taki
yeah hii taki beni bamba manzee vi nice one Demu wangu, nice one
Ate.
Kama songi mekubamba basi ni nice one
Nice
Ibanjuke wewe be nice one
Nice
Kisha, nice one Ata gomba
kwa Remember it's a cutters of SVM
Swaga, ni nice one Ata puti kwangu ni nice one
Cha
Yeah Hii traki beri bamba manzevi
Semo nice one
Demu wangu nice one Kama songi mekubamba basi ni nice one
Big up yourself, Trady
Ibanjuke wevi nice one
DJ Blackspin
Unapenda shisha
Nice one
Ata gomba kuru ni nice one Umetunga swaga ni nice one Ata buti kwangu ni nice one Nice one Kama mzigo ya kwanza Ama dem anabol Yake ya kwanza Kama msene merecord ngoma Yake ya kwanza Ama DJ ame mix mix Yake ya kwanza Ama
One time
Ana date Yake ya kwanza Kama dem ame target Kwa mara ya kwanza Kingbob kori mo Hili true na wa show Sina kazi ya mabobob Lima
tango
Saki beri bamba manzevi Nice one Demu wangu nice one Kama so
Dino jinode unajia chilia pole pole
Ibanjuke wevi nice one Unapenda shisha
Mukali nare buka I see you
Ata gomba kwangu ni
CJ Sandy Building
Swaga ni
Hey
Ata buti kwangu ni
Ready Pop, 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 pop DJ Rabba mechoka Unenda nyumbani Hey Listen Nice and easy Pole pole Unaweka energy Put it. Hey. CJ not the building. One time.
Alota mapembe ongeze mkia.
Hati nini?
Na ukini bip tunakupigia.
And let me make one thing clear.
Atutaki kelele.
Atutaki kusikia.
Listen.
Simba so chui so mamba. Zangu inatosha kujigamba. Sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya
ribamba. Pom 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 pom.
Sa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda.
Listen.
Natupo macho mida ya wanga. Funga ukanda. Kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba.
My DJ excellent.
Tunasemaga chambuka.
Unasikia.
Masha na muziki.
Unaweka goma.
Maneno weka muziki.
Atuaki maneno.
Kiwa salikuwa. Kiwa juu kiwa chini.
He never see a girl with a bad song yet. He never see a girl with a bad song yet.
Oh, the lovely ladies now the party. I wanna see you do us.
I see a ice and wine.
Ice and wine.
Wine up your body.
Hey.
One more time. Ice and wine. Ice and wine, girl. Your skin smooth and your look
good. SVF big step four.
Ice and wine.
Can't keep going out here, my see. DJ Black Spin on tools.
You know sour, sour like
DJ Rabba Kwa Papa Camera. DJ Six and Daka City. Hey.
Like
listen,
I'm on a whining mission. Girl, you must come from the Caribbean. Girl, on your shape good, so. Hey, girl, on your sex.
While you are dancing,
girl, you're there on a whining mission. You must come from the Caribbean.
Another one.
She a whining vixen, call her that. Every man want her, she's all that. Reputation good, she's not a harlot. And me like her a lot. When you go on your hand, girl, where you call that? You a flight attendant, a pilot. Wind up your body to some Charlie Duck.
Jump the top one more time.
Hey, 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 hey.
Six, where you there? Six, where you there? Link up, link up. One time, two time, let's go. Six a copy. Yusuf a copy. Daudi a copy. Black Spin a copy.
Bossa man. Touch your toe.
Hey, 6:30.
The way you know.
All the ladies.
Prime, it's true.
Oh, she went.
Double. Kude, kude. Go, she da shoe.
Hey.
Kude, kude. You want nobody there. Kude, kude. You want fit to kill them. Kude, kude. You let me know.
Who don't feel whining on the road?
Hey.
Look out on the line on the road. And the treasure who don't find on the road.
Stop sign. Listen.
Who don't feel whining on the road? Look out on the line on the road. And the treasure who don't find on the road.
Come a choir.
Find on the road. Y'all a jump and spit and sip out our leg. Secure a come but you no free to let. Some y'all a pose up like a double six.
Ati mtu amepop gari yake karibu na stage.
The party shot can hit the target. Touch a hot girl tell her me want it.
Two a gari belly.
Let me a stalk it. Don't stop talk it and broke out and do something like this.
One time.
If you find in a the road.
Listen.
On the line in a the road.
Hey.
And the treasure who no find in a the road.
Don't stop.
Don't stop sign in a the road. Y'all. Who no feel wine in a the road. Broke out on the line in a the road. And the treasure who no find in a the road. Don't stop sign.
Hell box pick up yourself. Watch upstairs again get torn. While you are getting the torn. Hey. From the top, my DJ, Uncle DJ Black Spin.
Hey,
let's go.
Deli deli inga tire na over. Akibona takuvaa kana haga tingishe. Akitaka kwa lujo bana kuda chunguza. Kone down, shika down, niko shake your madida. Kone nani atazuba, hapa chwani tudunda. Kone nani atakula, pungi tamu imehiva. Longa, senga, ino mwengango. Tiki na kutambua, msukwa na kusubua. Hata ukiringa, bado na kuchambua. Hata ukijimba, msukwa na kutambua. Longa, senga, ino mwengango. Longa, senga, ino mwengango.
Asiki penya, asiki kitenya.
inama Waza mchukwa kaza kunyi apota inama Nasakate inama
Wale watu wako na nyoka
Loka mari mcheza rungu apota itana goma
Wale watu wako na nyoka
Choma Kaina washa
kibiri
Chona Kani fimbo ama mitu
One time Two time let's go
Koma Na kukembea kwa kitu Choma
Kaina waka kiberiki
Chona Kani fimbo ama mitu Konya Kani kubwa na ikuliki
Kichungu
Wale watu wa nyoka
Na minataka
Wale watu wa nyoka
Kutora sasa
Nyoka ya shaba
Kadi peti nasema na imaja
Umesema taki nyoka ya shaba
Seremala sona
imi Unataka nyoka ya shamba Listen
Setiza nukori na kiwajaba Kukumanga
wani Kupatia kidole moja Kupatia kidole moja Listen, lego Pump, 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 pump Kidole, 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 kidole
Diza ni mkori na kiwajaba
Kidole
Munga weni kukutaga
Kidole
Lumina penda paka
Pum 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 pum
Nine kiska masaba mora Kidole Atupajuka sita na ma Kidole Makata shanka tiswa koja Kidole Mkori na wenu za jishada
Arona Piga
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwa Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka nto yu akambu
Sema
Eni poko
Amefanya nini
Hapo kuna run moja minikati ya ndugu
Nyoka ya shamba imetembea
Yeki ndugu Mapunye unifodhali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku
Forgive my manners
Nanukia ndugu
Tusikia mziki
Tazama ndani otero Tuk tuk na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru wa kero Chani uo Dizen mkori na kiwa jaba Kumanga weni kukutaga
Kudale
Amba lulu mina peda paka Kukuhere lole tailamba
Kitu inobaki No madamu wamevalia makaki Scam
Wacha tumatadiso kitu
Hey After this tupatana magizani ujaki
Mwashi bili na ma Pulo From the top my DJ
Kata kata nisha Kata kata nisha
One time
Piga yo supu bala Grubisha yo mwashogi bala Every day
It's your favorite boy Cash
Game Listen
Mwaki Kuna kitu inobaki No madamu wamevalia makaki
Ujaki
Mwashi bili na majani
Hey
After this tupatana
magizani Sijo wayu de link up link up link up
Sona kitola we parking Mzeke ready ready zianza kujumping
Link up sijo link up
Kata nisha Kata kata nisha Kata nisha ya steki ya kata Kata nisha ya steki rama saka Kata kata nisha Kata kata nisha
Nataka toke kwa wenyewe Lego Ati nini sasa Hey One time, two time, let's go
Modo mana kizime shika man Kwele shash aki tisha
zima Ati wote
Niki petro itisha
pitapan
Ati kwele hakuna pinga
ina
man
Kwele sasa
kizime shika man
Kwele sasa
itisha zima man Niki petro itisha pitapan
Sioni twende sasa
Ngekuwa chogo ngelisha rungu bubu Ngedani kuna nguri akipiga
yake nungu
Jugu kukumanga na kunduku Marash ni anjoti ndani ya box
Shika
lupo twende
Kila mbuti twende
Tumela lendani ice kizi ya kambavu Tomboda tomboda ajimogi ya kutafu
One time, two time, three time
Chubui mazama Chubui cheki isha ganda
Chubui ya
kiringa na namba
Modo mana kizime shika man Kwele shash aki tisha zima man Niki petro itisha pita pan
Let's go
Modo mana kizime shika man Kwele shash aki tisha zima man Niki petro itisha pita pan
Let's go
Pigo kumbina spanyo wa oyole
Shika
chuki ziki shika
unipole
Kumbuti paka ipigwe vipole Na manjuti
mbina
Ana haka
bina
Igwa kishuti
na
Ay
What is
Remember what's a guan, dings a guan.
Here to give them my know.
What me say? Roll it, eh?
Why I'm on one put up the cable.
What's a guan? Hey, Kakiyo, Shenchon, Shenchon. Let's go. They call him DJ Blackspin, MC Cijo. What me say?
Hey.
One more time. Remember SVM building. Tukuapa, me say.
Yo no me sé ni su nombre.
Big up DJ Finito.
Paso y dejo su fragancia.
Big up yourself DJ Rob, eh.
Y de pensar que yo contigo quiero
estar. Atenene, 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 eh.
Tengo de Cristo en unidad. Yo no me sé su nombre. Yo le quiero. Soy de su fragancia.
Dice Blackspin, onyeshe sasa. Twende sasa te. Wangapi wanajua Odi dance? Kama unajua Odi dance, tunakwenda tu. One more time. Achilini Odi. Odi. Pulo select DJ. Ati dance imeshika nini? Twende DJ. DJ Blackspin, MCC, DJ Rob, Lorita, this how do it, eh? This time round, eh? Tuko mambo via this, eh? One time, two time, let's go! Ati Odi, Ati Odi, Sioni, hey! Raba bi wonyeshe, hey!
Shell them when me turn up that roof.
Aye.
Up that roof. Stepping out the place when I set up that mood.
Kapande sasa.
Dance all I'm for shine. Dance all I'm here.
Kapande.
In the edge and she break that spine. One time for your mind, girl, show me that grind.
That's it.
I wanna see you live it up.
King Saguan. What Saguan?
Give it up now. I wanna see you live it up.
Aye. Kachukulia tu penye huko. DJ Blackspin, roll it again, eh? Ati wote tunasema ina macho lakini inaona ni nini hiyo? Wewe wamise ni nini hiyo? They call him DJ Blackspin. So it's out to SVM, eh?
Stand, bang. And the wheel girl. Cut it up, girl. Back it.
Bloody. Yeah. Tuendele ama tusiendele? Tuende DJ. What the hell is this?
For a long time.
Hey.
They want to be all the girls. All the girls there. It's a mafia thing. Stand, bang, and you will have girl. Cock it up, girl. Back it up, girl. Fling it up, girl. Gimme the. Cock it up, girl.
Hey,
Let's go.
Sing it.
Let's go.
Give me the
red and Patron, ganja by the pound. Me about black and brown. We are cruise through the town. My birds we surround. If I wish I down, gonna tell me semi at the toughest.
He's a black spin.
We step in at the club selector.
He's a Vinito.
Like climb pump box.
He's a six.
Brown. We are lock up in a ketchup and
put. He's so do it.
Me see a tree gonna hear right now.
Hey.
When the girls start find the whole place a tear down. Gonna look and go down. I bump a touch down.
No disturbance.
Come me tell the selector fi turn
what
up the sound. I must stand compound and no if you stop on my gun point. Me have to tell the hot girl at home.
After you nasema show ni paka kesho. Hey.
Cocky.
Turn it. You ni paka che. Unasimama tu tunazikwenda. Wakapi 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 maori maori maori. Twende tu hapo tu mdogo mdogo. DJ Rob. Roll it against selector. Finye hiyo kitu. Wewe. One more time.
I could have lost my gun, but I won't.
I
think. No point be a million go without. Down.
Robbie the house.
No point be a
my woman. What? Hey, my everything. What is it?
My woman. I go fi buy you anything.
Six umesikia maneno DJ nasema ikibambo na rewind it again from the top Pulodi. Somebody say I want. Let's go DJ. Hey ate.
My woman, my woman, I go see by you anything.
Ate. My woman. Whoa, Papa, Papa. Hey, song. Papa. Oh, thanks so much. Remember, kulikuwa na Ken Ken Boy, DJ Black Spin, MC Cjo, DJ Rob, DJ Six. We love you so much. What's up, one? We love you so much. Thank you so much. Till next time, same time. Big up, kabisa.